Studio Kalangu kettini don yanda jo yottorake mintaji sappo e jo habaruji meden e fulfulde di min Ali Nyalli Abdul Mumuni yottinta he modon. Sambe habaruji meden handen halando garki do der hubere maradi ardibe fedde jinganore leydi hadabe natude hubere Agadez. En kala handen du do nyalani ittane der leydi Afrique gan safare balebe. Yewtere meɗen pindirol hannden haalan dow laamu Maynasoru wa région mo Difa. Ardiɓe tato fedde jinganore leydi haɗanoɓe natude huɓere Agadez jottake hannden maraɗi hanonoɓe cigilirino ɗum. Kenga nder kiite maɓɓe taƴaɗe ɗum hokkiɓe gonga ɗum fenni ardiɓe huɓere den. Nani ko Moussa Kaka, goto nder ardiɓe ɓe wi'i Soumana Amadou wakkati noddunomo.
Ko waɗi ɗum enda himɓe fu jii faami gacce kay noon e leydi ndi wala no waɗa fei seeɗa kalay ngam basi min ganna hawrindeji amin ɗi min gaɗi jooɗo kaalen on min mbawata haalde fa holla baasi kon e leydi ndi ko foti ko waɗi ɗum ɗo enda maradi himɓe bandaɓe amin hokkama laawol ngari fa kollagal lanaji piroji jaɓɓite ke min ɗum kay woɗi samin caggal majjum du kondan gouverneur on enda e hoore mum nani miɗin gara dey no gansi to min gara min daara ko gomnanti gollile wuro maradi ɗum kaw o miijuni noon sala min mbiyan ha minen kay min garta walla fa wi hana on jiina ɓe kay koyi wala e gaɗa ko wooɗi ko heɓani haala ko boni waɗi ko jiiɗa no waɗi ɗum fo to jon o minen kay min jaa min daara hôpital ɗon ɗum kay fuu hiilaji no e ƴoyre dey ko hen noon funi o ɓuri gouverneur mo Agadez on kay
ɗum woni haala Moussa Kaka Moussa Cangari hana Moussa Kaka sey jafoɗon haalaji gonaɗi no kaale nokku fuu dow filla kaɗol jinganoɓe himɓe leydi tato ɓe gaɗa golle mumen nder leydi Agadez waɗi ko kenga Sadou Sokole gouverneur leydi Agadez haali gam humpitirde himɓe. Moussa Mamman waddani en habaru o.
Il se trouve que les documents qu'ils ont introduits
hano talki woodi mo lamba ɓolum e capanɗe nayi e joyi ko ƴewata fi hawrindeji ɗum waɗi nder région mo Agadez gollawol kam min tokki min kaɗi hano hawrindeji go noga e jeetati lewru ɗum min keɓi habaru mawɗo yiide goto nder maɓɓe de ni naati wuro Agadez no fottan e ko welira he ɓerne to ɗum waɗi minen dow min gonɗini haala kan ɗon ngam min kisnaɓe e mursere nde e pottoyta waɗi min muuyi wakkati on ɗon e coƴƴito gaɗa koyɗe maɓɓe dey ni heɓaaki ko ɓe muuyi kan woni ɓe jooɗo ɗon fa kaddi ñalaande jahaangal ngal ɓe cini waɗugo min koƴi laabi fuu ngam ndenaako
maɓɓe.
Fedde jinganoore himɓe leydi nde himɓe mum kaɗa naatude huɓeere Agadez jottake hannden maraɗi fedde de ni gaɗa mum fedde de haali wurti haali ngam humpitirde himɓe jukkude duke ko himɓe ɓe gaɗa nde holli du ko laabi démocratie jaaɓa nani ko Halidou Munkayla goto nder ardiɓe mayre wi'i Mutari Mahamadou.
Habaru mumin kokkani jaadiraɓe amin ɓe wi'ana ɓe gala fulawol ko wurtoto yiilo nder wuro Agadez. Minen miija ko fi o no handi moƴƴine nder ko yaawi ngam baha nde worde min gi'ay nder tarik leydi Niger wi'e ɓi leydi haɗama yiilo nder leydi mum ɗum no waɗam minen woro e pelle jinganoje ɓiɓɓe leydi min gatta joote dow démocratie leydi men Niger di e hakkeji ɓiɓɓe
leydi.
Ko ardiɓe tato jinganoɓe himɓe leydi gaɗa ton Agadez filla mum waɗama sanne nder habaruji meɗen jeɗɗire de ɗo nder leydi Niger. Adamu Bachir jangowo mawɗo noon dow laabi kiite leydi ton nder université Toulon mo leydi Faransi nani ko wi Moktara Mahamadou dow majjum.
Jikku bongu ngu gomnati leydi Niger hiɗi watta waɗatako ngam talkuru laamu leydi hokki laawol ɗi leydi fuu waɗa yehu warta mum no handiri no ɗatol capanɗe tati e ɗiɗi mo laawol laamu haaliri delle ɗi leydi no waawi yaago to hiɗi fuu nder jaajirka leydi din joomum wattantaake suulaare hannden nde ƴeewaama ko nuhu arzika en gaɗana neɗɗo fuu no anndi ay ko hooreeɓe wuro Agadez holli iɓe dow suudu kiite leydi mawnu ɗum ngam ɓe jaaɓii laabi ɗin ɓe gala fulaawol ko haɗata ɓii leydi yiilaagu.
CNDH fedde leydi jinganoore himɓe janci ko ardiɓe jinganoɓe leydi tato ɓe gaɗa ton agades jeenayi lewru yahde woronje lewru uttu du. En gartan du dow ko fedde de wi'i dow habaru o nder habaruji meɗen garoji. Hannden leydi Niger waɗi juɗe nyalaande sappo e jeegoɓere nyalaande ittaande ngam safaare ɓaleeɓe. Nder batu julɗe ɗe ni ɗum waɗi filla gaɗol safareeji ɓaleeɓe ɗo nder leyɗe Afrik. Fedde leyɗe duniyaaru hawjino filla cellal himɓe, holli ko nder leyɗe ɗe himɓe en ngala bawɗe gom dow himɓe hemre himɓe lasooji nayo ɓen fuu no nawtoro safareeji ɗi. Rahilatu Sumana ƴami neɗɗo no waɗa ko laato ko suɓo safaare mum, naa no watta ko neɗɗo laato jon safaare. Nani ko o jaaɓa.
Ko ɓuri ɗuɗde e himɓe waɗoɓe safareji finata fuu ɓe donnuɗum no enda e mawɓe maɓɓe. Haruna Al Mustapha oɗo no won ley fedde Bani Touri, o wodna duuɓi 48 fa hannde ni o janngi l'école fa omo wawi dow fila ko ndarto ordinateur uji sanne. Nde noon woni ko o heɓay gollal majjum, sey o soƴƴiti o yehi o natoyi gollal hono gaɗol safareji meɗen ɓale omo heɓa nafakkaji sanne, o heɓi ɗo andal sanne ley duuɓi 15 o golli ɗum ɗi endan.
Mi ronayi ɗum far golleji ɗi coopératif Bani Touri won no waɗani weli kam. Ɗum waɗi mi tefi mi heɓi andal. Coopératif on hokkiyan andal e ministére on dow walli dow tefol leɗɗe he nafaka majji.
Haruna o ni hono no foɗa hakkilloji du konna yahde e himɓe ɓe cuɓo faa wooɗa, on neɗɗo moɓe cotto emum safareji ko ɓe njarto.
Himɓe no janca safaare ɓaleeɓe, nde min kay mi yi'ay ko jancete hemun walla ɗo satarma gon fu fa. Nde ko wooɗi ni woni naawaɗo on annda safaare moye haani gollida, goɗɗo andal dow leɗɗe ɗen he dow kaddi safaare de neɗɗo haani yara. Amma hana joomum fotta gonɗo yiilo gon hokka ɗum safaare neɗɗo hoƴa yara, ɗon kay no latto satarma.
Haruna Al Mustapha o ni e jiile makko kamɓe ɓen electoroɓe jamanu ɓe ɓe nangodira junngo e junngo heɓa himɓe heɓa gollitere safareji ɗi fuu no haaniri eno wooɗiri.
Alarba oɗon ɗum fuufi safaare ɓooɗi nder banngere tallaaje. Puufol safaare de ni weli himɓe banngere de sanne, amma ɓe kolli du ko no haani himɓe durwo ko watta laaɓal tabbita. Gannde laaɓal no woodi fuu ɓooɗi ɗi kegataako dima faa ɗuuɗa. Nani ko ɓe mbi'i Rukka Yattu Adraman.
Goonga Allah jamma noga e jeena lewru uttunde endan safareeji puusaama ko ɓowɗi waɗi du sanne, ngam min ɗaanake no min njirri so minen keɓa ɗum asaweere fuu no haan tawe ɗum waɗaama faa wooɗi. Caggal ko safaare ɓowɗi ndi endan puusa watta ɗum endan ɗum walli min sanne, himɓe keɓi pukkeke hakkilloji mumen pukkeke. Dey ko haanni woni himɓe tiiɗa sanne sanne e laamgol, sabu to yuppa ndiyel to heɓi fuu, sabu ndiyel ɗe enda se ɗuuɗi no kuje gon kañum woni ko waddoto ɓowɗi ndi endan keɓa rima rinto wartorre himɓe kadi. Min njiyi walla curki no surta yaade dey ɗum ɗuuɗayi sanne, to hunde lobbere yaani noon kay himɓe tellaaje kay ndu kaɓɓani anniya tiiɗa e laamgol ngol.
Ɗereeji sigilaade laawol laamu leydi kawjo toŋol jaɓol itta cuuɗi leydi Niger e leyɗe yaasin kokkooji habaru ɗo nder leydi meɗen. Ɗereeji ɗi no CSC fedde leydi mawne hawjino filla cuuɗi kokkooji habaru waddi hokki ministre kawjiiɗo golle kokkol habaru, ɗum du ngam tabbintineede. Nani ko seeni Ayuba Kaka arano kaalowo dow innde fedde de wi'i Moussa Hassan ngam fantinde himɓe.
Hano siri noon ko de kante junngo onon anndi ko Niger tan non ko watta hannden duuɓi noogay ko radiyoji leyɗe yaasin yoɓanta leydi men Niger di ceede. Ba radiyoji leydi Niger no haani wi'e ɗi joɓi fii noon ko watte nder leyɗe yaasin hee ba leyɗe takkiiɗi he leydi men Niger di iɓe gollida e gol laawol hano leydi Bene, Mali, Burkina. Amma ɗo leydi Niger radiyoji leyɗe yaasin iɗi golla walla fuu ko ɓe kokkata hano gomnati leydi din. Ɗum waɗi nder pottal ngal min gaɗi min cini joɗɗingo ngol laawol ngam yoɓugo ceede. Min bindani kaalowo dow innde ministre kawjiiɗo e habaruuji radiyoji leydi din no joɓan dey ɗi jottatako e ɗi leyɗe
yaasin.
Toon Tabelot région mo Agades caka balɗe tati waɗi millimétre uji hemre ko toɓa. Hano ni ilan tuufanan waɗi nder cakantaraaje ɗen ngam iri majjum wowaka hi'eede faa dungu hanta iri ndiyan ɗan heɓataako. Nani ko Sule Alishina mawɗo Sarusi kawjiiɗo filla Deme Tabelot wi'i Moussa Mamman.
La pluie qui a causé le plus de dégâts donc elle s'est abattue
bononda sanne woni gadaado sappo e nay yaago sappo e joyi lewru ut nyalaane den don ko watta e torde diyam chapande jeddi e joyi kan wada der er goto e mintaji no gay de dum waɗino duuɓe ya ɗiɗi e sappo e nayyi he duuɓe ya ɗiɗi e sappo e joyi gaɗa mum balɗe ɗiɗi e terde diyan sappo e nayyi waɗa jangore den dow e terde diyan sappo e joyi tokkodirɗi komin laasibini nder balɗe tati e terde diyan herme kam waɗa gonga far hoore huɗo agades gon ma toɓo gaɗaɗo on waddi bononde sattuɗo jamma goto on dow hayre mamba gazam waɗana e terde diyam capanɗe jeego o iŋojot kando no waɗa ano e terde diyam capanɗe jeego e joyi ɗuɓɓe maayi woɓɓe nawnike kaliji e awatirɗi fuu diyan an
yaadiemporté
nder gallu ñemeyi
ɗo radio alternative
lamba capanɗe jeenayyi e jeenayyi toɓɓere e nayyi fm
do radio amfani
lamba hembere fm
maynasorwa
do radio mangari
lamba capanɗe jeenayyi e joyyi toɓɓere goho fm
birnin gawre
do radio marhaba
lamba capanɗe jeenayyi e joyyi toɓɓere goho fm
dolbel
do radio gorwol fm
lamba capanɗe jeenayyi e joyyi toɓɓere goho fm
sayi
do voix de la tapoa
lamba capanɗe jeenayyi e jeenayyi fm
mayayi
do radio anuri
lamba capanɗe jeenayyi e jeenayyi fm
tamaske
do muriyar karkara
lamba capanɗe jeenayyi e jeetati fm
bouza
do radio takarkara
lamba capanɗe jeenayyi e jeenayyi fm
magaria
do radio kitari
lamba hembere goho toɓɓere joyyi fm
studio kalangu yaadu leydi niger
studio kalangu
laamu maynasorwa région mo difa no limteder laamuji leydi niger ɓoyuɗi sanne laamu leydi ɗini illa singa warde hannden waɗan duuɓi keme tati hano no aboubacar malam moussa mawɗo sarusi kawjiɗo fina tawa mo mayayi mo mayne haaliri ɗum aboubacar malam moussa on ni no ɓattiɗo laamu ngu mamman aada yewtide he makko nani ko o wi'i mo
masalau tan mayni yanada kimani shakara
laamu leydi mayni sorwa ɗo waɗi koto duuɓi keme tati e capanɗe tati e joyyi ko singa warde joni yimɓeji wayna yemen ɓe panti bornoɗo enɗam ɓe jooɗi caggal mum koɓe gari ɓe jooɗi ɗo ɓe cingi laamu ngu endam himɓe nandu konno laatiɓe eɓe teddinde durgol e demal sanne tubakoɓe fuɗɗino fanata e leydi ndi neɗɗo goɗɗo jeyaɗo leydi maroko raaba on du konno wari no yiilo e leyɗi ɗe endam nokku to o wari fuu o honan o tefan o jooɗo du sey ñande goɗon o waɗi ɓataki o hokki ɓe yiiko mbiteɗo patral o wi yaara ɓataki o hokka laamiɗo mayni ɓe mbi ɓe garan noon faa ɓe kona laamu mayni sorowangu endam nden laamiɗo wi kanka no cigiliɗo faa no wooɗi o yiide e moodiɓe makko e daggadaɓe makko ɓe golli koɓe golloto ɓe jeeyi ɓe jooɗowi e ley togge bali ko ɓen ɗon gari faa hono wuro ngon heppi yiide fuuto wuro ngon woni kamɓe himɓe mayni ɓe to ɓe gonɗo ɓe cuuɗi toon eɓe pooɗa kure eɓe piɗa pucci mumen no caama kaɗe ndeno caama anda fo toye kurɗe ngon no ƴuwa ɓe daarɗo ɓe daarɗo ɓe jeeyi fuuto ɗo ƴuwata ɓe mbi heyi wuro ngo jiiɗo ngo ñaamatako ni ɓe accir wuro ngo koɓe dilli laamɓe sappo woni ko waɗi e nder leydi mayni ndi kano won no woodi gooto laatiɗo laameke laabi ɗiɗi goo fuu diga jigaw min kan arti laami ɗiɗaɓe makko lawan maaruma nden non wonno ko lawan kadeur kandu laami bula manasara kandu laameke nden non wonno ko mbiyeteɗo kacalla abdou bucci kolomi kañum du konɗan laami onne wonno hono ko inditira kacalla arano noon ni nden won ko laamiɗo mayni fu no wiya kacalla caggal makko non wonno ko kacalla abdou jingal mi laameke ɗon enda o woni mo gaɗɗo laabi ɗi no laamo noon ni caggal makko kacalla limam onne wonno barɗo tubako ko tubakoɓe garɗon wi honan wuuro ngo endan ɓe mbi sana noon du o ƴeewa himɓe makko horsuɓe makko o hokkaɓe nden o wi hokki hoore makko tubakoɓe enda ɓe acca wuuro ngon laamu ngu yaara yeeso nde wonno koɓe piɗimo malfa ɓe mbarimo kanko on enda fa warde hannden anñeere makko no wonɗo no howa ɗum laatake taariki sanne kacalla gaso kañum du konɗan laami kacalla kacallu kañum rimi kacalla gaso on kañum ɓuri ɓoyde e laamu ngu kandum woni laamiɗo arano ufaɗo le hoggo laamu kacalla en ɓen enda
a cikin gidan masarau tan kacallu shine na yanzu wanda yake saman mulki
yewtere pindinol meɗen nanɗon ɗo dow taariki mayno sorwa ɗo dukay dow yewtere pindinol meɗen ngol kokkol habaruji meɗen hannden timmi sey ni jette bandiraɓe meɗen wallirɓe min komin jottini habaruji ɗi he moɗon balen to jam waali
kettine sigilaji studio kalangu kadi to tawaɗo nder duniyaru dow facebook studio kalangu
facebook studio kalangu
no welakam sanne miɗo feccide ɗum